sifa osi
mwamba
ana matatizo
mwamba
tajiri ana baya
mwamba
yani amenyoka
mwamba
nilizunguka kila kona kutafuta furaha ya moyo Mungu kanipa yeye anayenifa mwambe anajua inawachoma mukaronge tanga baga moyo Mungu kapanga yeye amwezi kukataa namkumbatia Amnifanyi chochote, tena namshika, namchumu, amsemi chochote Nambeba pia, amnifanyi chochote Huyo ni wangu, natamba, simuogopi yoyote Mama amina bele, amina bele bele
Mama amina bele, amina bele bele
Mwacha pite mbele, apite mbele mbele Bagamoyo, Mungu kapanga yeye amwezi kukataa namkumbatia amnifanyi chochote tena namshika namchumu amsemi chochote nambeba pia amnifanyi chochote huyu ni wangu natamba simuogopi yoyote mama amina bele bele